mundo agora je hi aba inokusimwa nitwe bazatudine kubanganisa amazina pride that chosen dura ninyijo mu kitini sacharohanga ishopu
Obugaro bwa Bishop mukamogoli kuhereza